na 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 na.
DJ Pick the Baddies. Call me on 0719-386-1446.
Imarakashikiria mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia anastahili sifa. Chumba kizima chanukia uturi kajifisha. Vidore nasimamia ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
You know who it is. It's Pink DJ's Entertainment. Like our Facebook fan page, Pink Entertainment.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Na 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 na.
Imara kashikiria mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia anastahili sifa. Chumba kizima chanukia uturi kajifisha. Vidore nasimamia ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe sikuwa najua, antoa ushamba. Nanitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombero yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Unipa vitamu laini laini. Kinyama cha hamu uhondo utosini. Sili kwa kijiko nalishwa kwa ulimi. Napewa hadithi miko
ukudekeza kama mtoto. Fura unafurahia kama moto, machozi umelia. Mwimbamba mwingine, wana pesa kama Dangote,
Dangote.
Penza ni chayo mseke. Naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwa rabu. Penzi yoyoyo, imeleta kwa wanangu vita. Squeezy sioni, naishia kwa like Easter. Hivo, so kupenda achana nani. Nekupenda penda nani. Mbo stresi ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asali nama, wembo penda mungo.
Kadoba, je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé na maza présente. Soufiele kawapi, chérie na maza lié. Dame nyonso, lube la kanga, je t'aime. Balou baba fika ou, balou baba fika ou, nga na kole mette. Balou baba fika ou, balou baba fika ou, nga na kole mette.
Asaïna,
oh 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 oh.
Asa nionyesho na nyonga je.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Akibasike, nyonga. Kama kibasike.
Akiuno kifanye pendeli.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Akibasike,
nyonga.
Nakupenda mukoko.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Akibasike, nyonga. Kama kibasike.
Ya kucheza kakumala kashikwa mitadi.
Analisha, alisha. Analisha, alisha. Analisha, alisha.
Baby ya za kitonga kachanga nyana nyagi.
Analisha, alisha.
Yuko kwi.
Analisha, alisha.
Kila nina.
Analisha, alisha.
Oh, oh, oh.
Analisha, alisha.
Bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri. Inuka funga kanga, kachiri. Matajiri, matajiri. Kutawa najipanga, matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda, unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyo iramba, bie hoi unajiwaga kunitouch. Nandika kufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na kuliza we.
Wakipatenga ni nguvu za giza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafule nyate kabigiji.
Kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji.
Tujigiji.
Basi go down, wanyoma. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulicheze rumba. Ilo rumba.
D-I-N-K. Pink DJ's Entertainment.
Hebo, anafanya getena.
Anale, anale.
Anaonyesha maufundi.
Anale, anale.
Uno la mugando kama gundi.
Anale, anale. anale
Mama
Kama anapanda juu ya dali
Masa wote Kenya kuri
Kakijadi chak
Anale 001
Kuru nabila mfupa Unabioka cha Malkia palipupa Wako nimedata Sura changa changa Gozi ya koko bata Shepun pali siya sanga Yani swadata Mama Wangu boyo utaupeleka puta
Anja kukosa
Signora mi amo My mama sita
Soka karibu kamklo
Kenyan boy
Malkia palipupa Wako nimedata Sura changa changa Gozi ya koko bata Shepun palisi ya sanga Yani swadata Mama Wangu boyo utaupeleka puta
Anja kukosa
Signora mi amo My mama sita
Katoto bisi kuti kuti Madwiti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani kegi kegi Madwiti twiti Speedy mia misi fungi begi Tuki chiki chiki
Uwe mama
Epete, ipepe, epete
Ipepete ukinama
Epete, ipepe, epete
Uwe mama
Epete
Pepete ukichutama
Pepete, pepete, pepete
Kenyango ya Pepete, pepete
Pepete,
pepete, pepete Pepete, pepete
Pepete,
pepete, pepete
Chapufikisha hadi napotaka Basi ongeza manjonjo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way you got me daddy
You turn me, turn me, oh, oh, oh
Fundi wako wa mapesi chumbani Niko gele kamsumari
Kwa nyundo ya kome
Nisukushie kausukani
drive me loko
Katoto bisi kuti kuti Madwiti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madwiti twiti Speedy mia misi fungi begi Tuki chiki chiki
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Ay, we mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukichutama
Pepete, ipepe, pepete
Kenyango, kenyango ya Ipepete, ipepete
Pepete,
ipepete, ipepete Ipepete, ipepete
Pepete,
ipepete, ipepete
Akatika, katika na ingo manoma
DJ P
Naingoma noma akatika katika naingoma noma naingoma noma akatika katika naingoma noma
pepete
naingoma noma akatika katika naingoma noma
pepete
naingoma noma pepete
Show me a one to see
alichokupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita.
Pink Entertainment.
Tukumbani mpatanyo siri yetu ya ndani. Aga, unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanichosha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula images.
Images.
Oh my now. Moyo wangu mwenzako mwepesi. Nisiche kufa kwa mapresha ufungwe iweke. Aswa usitishwe na ya oh anapiga. Eti kujifanya
viere.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby
vimele mbele.
Pale tantarira
kelelelele.
Mwenoknoko baby
viere.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, hey.
You're the one that I love.
One and then know,
the one I want.
I want them to know,
baby, yeah.
Oh my,
you're the one I love.
My mukena sana,
the one I want.
As I want, baby, one for your one, baby.
DJ P,
drop it down, baby. Show me you want to see. Alichokupa mama. As I want, baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see. Alichokupa mama. O penzi letu moto. Moto, moto, baby.
Moto.
Lina wanguza.
Moto.
Moto, moto.
Moto.
I say baby white a fire.
Moto.
Na wachoma guba.
Moto.
Moto,
moto.
Moto.
Boko, 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 mwenye mbija kwenye mboko. Boko, mboko, boko,
niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Kuza msoyo mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Kwezi mwanzoni ulinipenda. Akabisha shetani kukwetu. Lakimono kuniambia ya siri ni chulie mitandami ukweli ukaukimbia. Eti musika ndo shetani ama ni kiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini, ona tunyanza bila mapeni. Na leo tunamagari, nimekosa nini jameni. Sulita kalia marufu, uwape story magazeti. Matusi pande mbili, kipenzi cha watu jameni. Walitupenda sote wawili ila Lola, yamemwagika haya zoleki Lola.
Tazama kwenye sura nilo yaficha, Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu. Nimekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kosa tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kugombana sa suluhisho mama, tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu.
Tazama na yo rangi ya Dubai. Apa kata karoran, na mwaga wino mina yeti lada. Nisha weka sana lingo, hadi ulimbo. Wala ana tu yu mremo, nisi ataki tonani. For sure baby you my, iwe usiku iwe mchana. Sipati ata kampani.
Usizuge badai, si unipe data.
Umefanana na mama,
miniwe baba. Usizuge badai, sunipe data.
Umefanana na mama,
miniwe baba.
Tuka relaxi garden, tupate mango passion. Najua napendaga fashion, zawadi ya jeans dozen. Ikikona tunasmala taukinuna, mimzima. Ilo jicho ka upo ay meditafuna mazima. Shaweka sana lingo hadi ulimbo. Wala ana tu yu mremo, si ataki tonani. For sure baby you my, iwe usiku iwe mchana. Sipati ata kampani.
Usizuge badai, sunipe data.
Umefanana na mama,
iniwe baba.
Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Zandani ndani marahamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda. Mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamaa mana Mungu anakuona. Never. Never. Give up. Never.
tama angaika kila kona. I remember mama told me my boy, binadamu wana wema, watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuki uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, magafa kaja mzungu kisara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, yo so mipango, Gabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo, mwambia tunapita so mikono juu. Najwa maisha safari, mi bado stefikaga, long way to go. Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, kandika kimara na Kariako. Geto na kibatari, kiangazi masika, jomfuwa yote vyako. Now I make my paper, and I bless my family. Pole walo ni cheka, enzi na vaga kanda mbili. So, never, sikate tamama na Mungu anakuona. Never, sikate tamama, angaika kila kona.
Toto mwendo wa jongo, taratibu kitembe, heli yoro la bongo. 24 nda kupepe, langu wa janua, majinta kumwagilia. Tuacheza kidedea, kidedea, mabuso mpaka tolala. Mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo.
Hapa kikubwa ndoa, tunasubiri ndoa. Nimekuridhia na we umeniridhia. Hao wagonga kokoto, nyunde gonge vidole, acha waumie za horo. Mwenye choko choko na vijicho vya chongo, tuwafungie vio. Wanakazaro na vodishongondoa, tazidisha mikopo waone na waboa. Oh yeah, mikwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo.
Upendo acha kinyongo sina, ni mkufunzi wa mengi, wastahiki tuzo heshima. Kama mapenzi si afu, tuongozane mimi nawe, nikutunze kama sarafu, tusipotezane mimi nawe. Leo nacheza rumba kwa mbwembwe, wanafiki kae na vidonge. Siri za rumba ni kizombe, raha kupendwa nawe. Mikoko koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, yeah. Honey tucheze rumba kidogo, yeah.
Baby tucheze rumba.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren, na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo, akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, kichaji na fulu bando ukileta. So unawekwa kando na maseke ukitete muulize. Ila kama mapepe tulize. Sema nae kama ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika. Spika zina kita mbona pata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, leo.
DJ Pink,
leo.
He's driving the ladies crazy,
leo.
Who else but none other leo than Pink.
Hey, waweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese. Kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Aba!
Kama kupenda maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni, sisiki. No mana natangaza na kupenda, wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, haupona ni ukue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wekifupi nyundo na kuona na munala. Ana kuona moto mwepesi japo chi chi chivo chi 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 chivo chi chi chivo chi 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 chivo.
Minyama tu akipita minyama eh, anatingisha minyama tu bila kipita minyama eh. Aminyama tu akipita minyama eh, anatingisha minyama tu bila kipita minyama
hey. Minyama.
For more info call 0719-386-1466.
Mahaba na sasa moto moto moto. Kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia. Ulastaki wende jimtoto. Ah yeah. Umbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumba to 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 so to to yo to to mi uno yo 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 nani alisema vibonge wapige mi uno
bidingi bidingi gororo jini tafunja chaka ayo masini jinsi we mama na kushika mapanya
chibonge mama chibonge mtu mbadi chi chi chibonge.
Yeah, yeah.
kidogo tio.
Yeba.
I like a simple style. Na macho kumemeza kungu. And it dimples when you smile. Inama ni pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana mpaka night. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Botio, 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 botio.
Show me what you got.
Say botio, 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 botio.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la de. Yes. Me a know the kiss, I know the terror. Me I know they drink come dry. Now why I take Uber from your side? Body they do me like say I billion, 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 billion. They give my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka.
I swear to God your body nice. Unapenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi chana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Unapenda nikone kila siku. Show me what you got.
Like our Facebook fan page, Pink Entertainment.
Kufikiri majibu sipati na moyo racho shakili kwa mapenzi ya kufosi kupenda basi kwa thamani kwangu tabani si sawa ni bora unipe moyo wangu nifiche.
Sawa, toto rosti rosti, yani kazi na dawa, kwake sifuru kuche, yani fire fire, mtoto nizi karoti, herua herua, mchuma zuri na tai, bafana bafana, nisha msume adua, akinjita na gandana, anana sana, kiuno kama densa kikongo, ana masifa kinama. Mita kuongea kimumbu kama kitoto cha Obama. Kitanda nino rongo rongo. Kisafino tongo tongo. Kapewa uni katoa jambo. Toto ni fundi anajua mambo. Sina gadabu baba wakamu. Nanunua na mvua na mvalishaga.
Ya habibi,
ya habibi,
ya hayati,
ya hayati,
ya habibi.
Mashindano ni mazito ili jiko java alishikiki ni la moto msukuano mambo mpwito mpwito kiuno ni feni mama kitanda ni mafuriko nasimamia ukuta usiku na tetema akishikaga ukuta na shinwaga kuema kazini kurudi na rudigi mapema naogopa wenye nazo asijeni nyanganya ninapata shida mwenzako ukitoka peke yako usiniache nitakufa mwenzako
oh. Ya habibi
oh baby ra Chombeze, chombeze Nilegeze, legeze Usije nipoteza
Liza mtimangwe Ya habibi
Ya habibi
Ya hayati
Wendo wapeke
Ya habibi
Aiwewe
Marashia moro wame Ya habibi
Nishombeze
Ya hayati
Nilegeze
Ya habibi
Ayayaya
Liza mtimangwe
Wenye vimaneno mareno wapunguse Moyo wako ni uturize Yao tusiyajali tuyapuse Wenye chuki hao Wabaki na vitina zao Tuwachane nao Wapambane na hali zao Wenye chuki zao Wabaki na vitina zao Tuwachane nao Mapambane na hali zao oh, eh, eh.
Baby, you're my rockstar My number one rockstar
You are
Baby, you're my rockstar
You are
My African rockstar
When you hear this, you know who wins It's DJ Pink Number one and two You want some? Come get some
Kupande kichwani Midomo yao michafu Kisiku nime amani Wenipende kama sarafu Unifiche kwa pani Na unigande siafu Hata tukiwa njiani Hawapende kuona Penzi ninafika mbali Odi wanachoma Usiku wana hawalani Wanakesha kwa sangoma Penzi wanitie misumari Wasiku pepoma Mambo ya takuwa ngari ngari Naomba zifikisha ni habari Kwa Ricardo Momo Urukusha ni za mundi nazari Zime ni pasomo
Atuachani Atuachani Atuachani
Ni naendani
Atuachani
Alicheza rumba
Atuachani
Ni naendani
Atuachani
Alisakata rumba
Atuachani
Ni naendani
Atuachani
Alicheza rumba
Atuachani
tuachane. Ninaenda ndi tuachane.
Ni sakata rumba.
Kuwapa nafasi wafukunyuku, watakutia aibu za ukubwa bwaja kama kasuku. Kujifanya wataratibu, hawana lolote mazumbukuku. Wana maswahibu waongo, hata mwezi mtukufu. Tusilete mbele, kisamvu kwa nyama. Wataona gere, na kutusakama. Vibwabwa njegere, na vikuku vyangama. Watapiga nele, vipate kutukwama. Waha wapa inaumbo, sisi hatujali. Yata wakereketa wavimi matumbo, hatuna habari. Waha wapa inaumbo, sisi hatujali. Yata wakereketa wavimi matumbo, hatuna habari. Naomba zifikisha ni habari kwa Ricardo Momo. Urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Nalicheza rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Nalisakata rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Nalicheza rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Nalisakata rumba.
Hey!
Aga rumba, mama rumba. Tulicheze rumba,
rumba mama rumba. Tulicheze rumba,
rumba mama rumba. Tulisakate rumba,
rumba mama rumba. Tulicheze
rumba, tulicheze
rumba.
Tulisakate
rumba,
tulicheze
rumba.
Tulisakate rumba.
Lakini sioni
Topadish.
Nina masikio ila kwako sisiki. Sauti yako ni tandotoni. Na nikipapasa sikuoni. Upo mbali babae. Uko mbali sana eh. Unapokosa kupokea gasimu yangu. Ofu juu mwili ganzi na umana roo yangu. Na isi upo juu. Upo mbali babae. Upo mbali sana eh.
Oh bebe, oh bebe.
Kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe.
Kese moyo siyasikie.
Oh bebe, oh bebe.
Kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe.
Kwanza ungefanya tambiko, upige goti usali, nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sichali, nitarudi mama. Hii, tena punguza kulalamika, utanitenga mikosi. Mweza kubado mambo ajagipa ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete, nami siku simame kiwete. Sichoki na ungeza juhudi, kutwa niko wima. Vimejanga makusudi, uniombe uzima.
Oh bebe, oh bebe.
Kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe.
Kese moyo siyasikie.
Oh bebe, oh bebe.
Kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe.
Kese moyo.
Kidudu wivu kuka katikati kwenye mapenzi ya dhati. Nafsi tulivu ila moyo wasiwasi. Kifungo kuwacha shati. Ofu walidi likinyauka, ata kitanda kitolalika. Bola lizidi lizije sugar baby. Linani kondesha penzi mashaka. Unauma moyo na shika kichwa. Unachoka kulala miga baby. Unapokosa kupokeaga simu yangu. Ofu juu mwili ganzi na umana roo yangu. Na isi upo juu. Upo mbali babae.
Hai, 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 hai.
Upo mbali sana.
to Entertainment.